drone yamuwamba ngava okunoonya akalulu alina waatudde waliko ofiisi awummuddemu ne bamuwamba kati agenda kuweza mwaka. Tunoonyeza buli wamu abuze. Abaana balaajana baagala taata waabwe talabikako. Tubadde tusaba bwe muba mwamutta mutubuulire tubannyonnyola abaana. Baba gyali era mumutulage tumulabeko waakiri bwe mwamukweka. Embeera si nnungi mbi nnyo. Edduuka lye yali yalekawo baalimenya ne balibba kati twasigala mu bbanga. Tubadde tusaba bamute naye nga bwe baata abalala kubanga talina kye yakola.